amazon.unaux.com.
Now you will wake up, girl. Now you will wake up. Baby. Yeah. What are the Zago Pitties? Yeah, man.
The deep sounds to me.
Yeah, we know.
I need my cupondari. Sininga cane, dipanga colabo. You and in them back a gully. In the good thing, what take a samalani. Well, and the young game of Suago. And the shoe and in the wako. Chome and the kufuna chala chako. You and the kufakirini. Pama soba makulu wako. Nilishua, sukuta ya ndawi chabi. Ndali mbatema, ndugu senda tena. You and me, we go stay it together. Ndugu kwa tila, uga nipikela kasi.
Nilishua, nilishua, tinga nita kujita. Nilishua, nilishua, mafusa kuhata. Nilishua, nilishua, zingane za kuzita. Nilishua, nilishua,
Nipengesa, niwe ya meno mandi mfesesa. Olo pia ya meno nandi dekesa. Kutu mandi konda su mandi posesa. Yama, palo na koseka ndeko funa ndeko male. Tia ndi patia nikele uka nisa male. Chikundi chumeweye umandi wanesela. Jimandi pasa mwaye umandi pepeera.
Tisa sasi ya nangati boto loji kesi. Tisi yendela nangati peche dindi nesi. Nima fila po unika una ya kufesi. Limozi kuli konse ye uandiva kresi.
Niwe number one kumaleta ndi kasi ngati iwe wina sanga pezeke. Tandi pasi chadla kendo ndi kufeke mpete. Semtu mina nisini nga kuleke.
Nilishuwa, nilishuwa, tingani takonjita. Nilishuwa, nilishuwa, mafusa kuhata. Nilishuwa, nilishuwa, zingani za kuzita. Nilishuwa, nilishuwa, mafusa kuhata. Nilishuwa, nilishuwa, tingani takonjita. Nilishuwa, nilishuwa, mafusa kuhata. Nilishuwa, nilishuwa, zingani za kuzita. Nilishuwa, nilishuwa, mafusa kuhata.
Deep Sounds Studio.
Download great music from amazon.unaux.com.